Ooh-ah-ooh.
Wayne Beats made it.
Shanti wea. Utunga werudu waruta wa manda. Utunga werudu waruta wa manda. International. Oh.
Unefuzi ya kairira. Kungeza mezi wo. Urikupenya kungeso.
Shine.